bebe ba pisana fefiso ala babantu ba mobele ba pisana fefiso kutula na kale wale chula aleroline tuziri tule chula neko tule ya kuine kata tuchenjele neko tule ya kuine wane tulive na kuchula ala babantu ba mobele ba pisana fefiso ala babantu ba mobele ba pisana fefiso ala babantu ba mobele ba pisana fefiso muliwele nshiki twale fole fikamba okustile nama balia pa window muli balia njikwite muli balia njikwite batutani nensambu uatia landeko kabati basasuke nichifwe bantu bale tulaba bwangu muli balia njikwite muli balia njikwite akantu kusashia kanove bale akashisa kuinye ala monsomu twale chula ala babantu bamubili bapisana fefiso ala babantu bamobele bapisana fefiso ala babantu bamubili bapisana fefiso ala babantu bamobele bapisana fefiso muli balia njikwite muli balia njikwite abayashita balanda bale kenya bene bale tusha lelo na momwine twali chulire twali pengere ehe muli balia njikwite muli balia njikwite onsio pomuli nokumona mule imwena kulubali lwandine bane bivya kulola vie ala babantu bamobile bapisana fefiso ala babantu bamobele bapisana fefiso ala babantu bamobele bapisana fefiso aba bantu bane tebeni besu eli ashiri abweli telieni na kalia walili shiba kale ya mateyo aba bantu bane tebeni besu na fuku ya bwei teyeni na kalia wali shiba ikale ya mateyo tondolo tumfwe muishiria bambi nabo na bafika bambi baleti wali soma eva kapuisha a mafia ya bantu bambi na bobaliti eva ishiva eva kwata pulani ya chialo iyo ikapuisha a mafia ya bantu lelo kulubali lwandine bane hey. Ala babantu bamobele bapisana fefiso ala babantu bamobele bapisana fefiso ala babantu bamobele ala babantu bamobele bapisana fefiso.